Radio Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Ona heedi be studio Tamani odo sayo saki ko modo Ousmane Diko halanton kabaruji gondido di joodi men zan de la presse le bamako Mamadou Keita wonani to boggi jande to. Mohamed Aga Almuner goto e horebe gubal etat islamique o Grand Sahara hebama ley imadara l'armée française fa o heddike hen e wi etat major leydi France du dokudo odo kabaru civil en dido an gonno hen heddibe le bombugo ngul yoga wombe gube tinyede kawral deere le maldo on be juude mu emuli e ley ono le masibaji fa warde e trafic ak drogue yo tongande oni andini odo kabaru. Tagal Pol Ismail Boro goto e kibbe do Soumaila Cisse nangama hankin don de don hirdube lambedu bami anne wadde majere fa be njopite sabe de nande galda e seria do di ngoni sembe kabaruji di men jogani on bismillah ma don e do studio tamani. Etat major leydi France andini ñande altinere nde harbike wonki Mohamed Ag Almuner goto e horebe gubal etat islamique o Grand Sahara le imadara gada do ñande alande nokku ono info kharat karetan les régions menaka o civile di don keddiken le bombu gongol keddana mo roy gogelo fa bedra dem fam
yimbe lebe armée française be kany jipina le leedi so jehi ceddo yi mayde Mohamed Ag Almuner kany e neddo kay bowo mo non communiqué o hollitiri wite lami mangal paden koliti wide odo gorko kanyu latino sababu soko yata mangal paden Amerique nayo mbara kanye be Niger le lewru octobre hitane 2017 holita wide bonanda goddo kase ngado le lewru meh le leedi Niger hitane 2017 kanko wonno yeso odo bonanda o mo anditire tinka odo soko jokkole dub makona bare e dubi chapantati agal muner yo gote e lami do gubal ngal noddirte Adan Abdou Walid Al Sarawi wondi e tinude le leful hakkune Mali kanye e Niger debbo goto kanye e cukalel pamarel warama wakande paddano bomboje mabbe dende wondunobe gubangal kanye e civil en wobbe du barmi le hen kambe yimbe le ngabbe odo golle be ngadi noddango fewde be secret muuden keddile hembe tinno jafobe le majjunbe bi konjali goddi kasan gondi e wadede do hen fa fame yella hono de do bomboje janiri e civil en be
e wi honje tobe yagabe non subtade se wara na way warde caldi hono habbe tebe e wadde dum waddana hono gagno du waltinde belal caldi heedi jiadin ko beka kanko jashari pujugo o dunke famu kabaru denagu wonko sefodi intala ak bilal keddana mamad samaseku
idum wawi latade sababu wattude terde waybeɓe jaati saabi eɗum hulɓini ndenno eɗum wawi ittude yakawere e haɓantoɓe makko ɓe eɗum wawi latade ɗum hello e ley imadaraji gubɓal ngal so banggal ɗati dabareji mangal paɗe en hana fe e miila ittugol yonki oɗo yo kawnon saabi hono ɗiɗo imadaraji ɗi na mbawi sambinde kulle ɗe jonɗaraka eɗum wawi ɗum latade sababu wayɓe ɓe mbalita sifa wolde mabɓe min jeehi ko waɗi konna ko jaadinkoɓe andi wiide ɓe mbawa fe gollude e sago mabɓe woni ko peliti suudade wadde wolde ele hon dido imadraji ana hani be ngatan hakilo sanne civil en sabe hakkeji neddaku na wajimina civil en kaybe sanne kala gulati si imadraji kandi wadede
kala ko jidon famitade pode faydo be ma en Facebook na Twitter on bawdi noddude numeroji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fandokon hakkilaji modon yoga e wombe le gube cinyinde kawral de le mali do juudum ana muli le masibaji terroriste en fawarde e trafic aku dawobe kanyu e drogue fu yo tongande oni fewtinande e mali andini odo kabaru de tongande nyande jet lewru outu yo journal monde afrique saki kabar mudun keddana umar waygalu
le ndedo tongande de helloji chapande jeddi e go'o yimbel wondube gube murtude gondile saha leedi medendi hewbe cifama do hen be kolitiwido gote lamido gubal galbe noddir CPA ana wonno e bonanda ngada nokko noddirteedo sumpi les régions Tumbuto odo bonanda wadi le noga e nay lewru octobre hitane 2017 bonanda goddo kasen wadi le noga e jeddi lewru janvier hitane 2018 ko batto mangal pade en sappo en janiyom keddi le hen gubal bingal pabo tongal kabaru alislama ko wino kanyu wadi do bonandaji ko nayiri bangal jabbinde yimbe Muhammadu Agrisa goto e gondo le gubal gal binodirta Asia holitan wiyede koyde mudun jamale hen jabbinde yimbe le wittobe nokko noddirteedo Talhandak yama robe le hewbe du o jaagi ton o nange mabbe ko warta uyna chapantati fa yotto uyna chapantati e joy sefa bayi kulbali goto e jeyado gubal gacca kanyu du sifama e yimbe le faabo tobe fa sukabe jokolbe bitta e chunchunka dido ko ndali koliti wiide o mo yimbe le jabbinobe suka mbitobe hakkun tamara set fanati ali leedi alanzeri wiama yimbel wobe kasen jiaabe fa hande gubal gatchangal du koydo mudde matama e hono haybude yimbel ciottobe doro guuji le sahal leedi mali fedde oni de holliti wi be do yimbel gollobe dido golleji haybobe be du mangal paden leedi mali anali hen micitede winde do tongande hokkama fedde nations uni be ngaram be jotto konjal hudo hani wade do hen fa be do yimbel jukke
hono mobilaji mawdi noddede teedi kardi di compagnie sappo e goji wurdo bamako patudu leede kerundirde mali palama lawol sebabugo do dow lawol kay li golle bandiji joge di kabardo wombe le majji fu poyama sofer compagnie setak non jaben nangi koyde mudun ka masiba wadi jemma atinere noga e jiddi janje talatare noga e jettilir utundu du woni hankin tagal ko pol Ismail Boro nanga ko goto e kibbido e sumele sise Musa Kimbiridu nanga ma hankin fa andina metti de do nande de galda e seria hirdube lambe ngadan kasendu majere nyande asoere go olur septembre e chen fakaba sisoko ke yada hala hirdube lambe sefdige Mamadou Sama Seku kedana ko be cefi.
Nous sommes conscients que nous sommes en face.
Habongo hakun amen e yimbele be basata wadde fay hunde yalla e be keddo ilamu o kamar dun no hejo golle amen nyande asore de dawra yalla min wajibinda be yupitere pol buru ni anda yimbele be ciutimo ni anda dun ko dun sabe be ciutimo ka gollede lamu de kay goda fufna wondi wiide andana kabar mudum min dalo lam o yupitinde no yawiri pol buru e kanya Musa Kimbiri mo min nani wiide sutama betan law hande den no wakkat juno dun latto sababu min kulita bibe leli mali be kanya andandu fuf ngoni be do lammu ko be leddi mali be hana fi hebde lawur der leddi di milioji milioji himbe le ngadi imma daraji yalla demokrasi o na hebbo
maliens se sont battus pour avoir la démocratie
mali ana jogi ko buri laddeji temdere kaybaadi di jaaje fumudun du ana buri milioji 14 hectares den dum e wonde e wi gollede eaux et forêts en leddi meden tidalaji kewdan tongi hen e din hono feccere ledde chatude no jaygeji laddeji fawarde du e asugol kangye ana hen nanno fa laddeji di e kudde mudu deno horebe bale hala nan en ka ngadi noddango fewde e lamu mali o wallira gollirde eaux et forêts dedu bawde keddena komin e Mamadou Sam Oumar Waygalo men kebani on
Mali ana jogi sariyaji kandi rende laddeji kani e dabaji gondi leledi malindi kanko inspecteur general Mamadou Gakku o holliti metti makko nyaloma handen o ko dido sariyaji tabaka kedemo ko sifido hen
biden jogi laddeji temdere e jeddi kertadi sendena kani e feyaji chapantati ego denadi se hala feyaji denadi hala mafu yo feyaji do kudde ladde goni ana hawra e hectare uji milioji 14 ujinaji 10 fawarde temdere na e chapantati hectare handen miden jogi sereyaji fu bangal laddeji meden eno reenirte fu do caldi banni hen yo donnugol majji
l'application de
fa hawa luji din den pelle ONG kanye bale societe civile ngondi leedi mali ndibe kolitiwid OZ forem ban kani be nede bawde kokke kaaki yalla na kaba yimbele barobe dabaji fedde plateforme wonde leedi meden di humnide kabarno wattu wonde e walitrade worribe bi jamarde don hani hokke do en hakkilaji lobbi yalla na waylita attabiyaji mudun en kede mo kanko noddirte do Ahmed Sekou Diallo kanko lami de do fedde ko mo sifi do hen
fallade meden deno kana bawde kenne hen fa sanne golle be eaux et forêts en kewa be pamine golle e dokke kaborde du yimbe hore anakaani famminede bangal kutteji tongidi e feccere ladde fa warde e bonande mudun
hitande hikkade lamu mali wana anni tutude ko yata million lekki le leedi mali ndi fu e mangal mudu fa pewto no wattu wonti e waylitirade
Studio Tamani, yo faabal laamu leydi Suède, Danemark, Suisse e fedde leydi Europe.
Sangarte kabaruji region gaji meda hono kanskut katolika na wanda ile noga e nay leru otndu sigaso mobudo ko buri temde resuka sisili hika o anatongi e do no golle skutte en yirwini ta leydi meda yo sukabe yurube bamako kujala fa warde sigaso be duubi jetti fa chap yaade chapantati ngoni hen o kan faabato andinde diina e leydi anka ko yo walde skut katolika darani ndedo jande balde jeegom ana buri ciudi noga e chamadu nyalaade chakitiide de le dehande aljanna banja le region ga o watta jiwol nen yibbe dehalde de andini lami be kuncenali be hore sabe be kibi torraji fa kewi watta toboji mawdi du lumoji le yontere fu natal le de jonte chakitiide le cercle kadjol o julaba kolliti anam bonniti kebal nen e micintinde on janam goto yodinoma le toboji le commune fur o jonte didi handen nen ciogu kilomaru du ko sodete no chapande jeegom ngabbi fa chapande jeddi le ngalure dire yimbe dire be ana kulti ka do tid Allah le wattu ndungu o gonom e tonka du yo nona ko non ansongo farmasi kessadu noddirte do farmasi rahama hurmitama kenya o nokku faabato yimbe to hebde ledde e de ciogu hono no bama ko hebirte ne yimbe beltike hen fa sanne yo kanko docteur harisa harira sise hebi ngodo hakkile do kadde di do kabaru kede dar fande yotre man yeso yen tawde ko warata sido tamani.